yoo zuhuriidhaan duratti jamrata alaqaba jamrata alwusta wal kubra darbate maal qabaa je ulamaan islaamaa gartanii duuba jamrata alaqaba darbachuu keessatti fatwaa adda addaa gartee godhanii jirani fatwaa san laallachuun barbaachisaadha. Ulamaa gartanii yeroo sanachi jirullee gaafachuun barbaachisaa. Zuhurii duran darbanne rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa 12ffaatiif 13ffaa zuhurii duran darbanne jechuu ka ganama gaafa guyyaa 10 malee guyyaa 11 12 13 san zuhurii booda darbachuutu sunnaadha jechuu.